Wajumbe njoo, wajumbe njoo, wajumbe njoo, wajumbe njoo. CCM chama changwe, magura isi wa wanyonge. CCM chama changwe. Mitano mepita magu, maendeleo tumeyona. Mika mitano mekatika magu, mabadiliko tumeona. Muda mfupi umefanya mengi, wapinzani wanaisoma. Tumepata fadhali siri, watoto bure wanasoma. Nijasiri tofauti na wengi, alituvusha na corona. Mafisadi walikuwa wengi, amewatumbua tumeona. Magu twakupenda wewe, Bongo umejenga wewe. Magu twakupenda wewe, Bongo umejenga. Ndo maana nakuimbia popote uliposikia Magu, yeah. Una utani, nakuimbia popote uliposikia Magu. Hatupo kama zamani. Yani Magu, yeah, eh, 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 eh. Weni Magu, we, eh, 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 eh. Yani Magu, yeah, eh, 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 eh. Weni Magu, we, eh, 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 eh. Weni Magu mtetezi wa wanyonge. Weni Magu Tanzania na isonge. Weni Magu mtetezi wa wanyonge. Weni Magu Tanzania na isonge mbele. Tanzania na isonge mbele. Mtetezi wa wanyonge wewe. Tanzania na isonge. Rushwa mwiko vyeti feki vipo. Tanzania tumesetule bomba. Dodoma Ikulu flyover Ilala. Tanzania tumesetule bomba. Kabla uchaguzi tayari washesizi wapinzani, usijali kura ni zako. Maombi ni mengi kanisani msikitini, wote wanasema baba nchi ni yako. Maombi ni mengi kanisani msikitini, wote wanasema baba nchi ni yako. Kabla uchaguzi tayari washesizi wapinzani, usijali kura ni zako. Medadi yani Magu, yeah, eh, 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 eh. Weni Magu, we, eh, 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 eh. Yani Magu, yeah, eh, 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 eh. Weni Magu, we, Weni Magu mtetezi wa wanyonge. Weni Magu Tanzania na isonge. Weni Magu mtetezi wa wanyonge. Weni Magu Tanzania na isonge mbele. Tanzania na isonge mbele. Mtetezi wa wanyonge wewe. Tanzania na isonge mbele baba we. Wajumbe njoo, wajumbe njoo, wajumbe njoo, wajumbe njoo. Number one, Abiele 9, Tokamoro Town, Dildan. Done.